Media.com.
Hari abambi bamposele wantole neno kuti mwana wandi
ikatokuwa kwa kwandi mama vimbi alapa
pali amantu bambingwile pali chalo chensekele watile ikatokuwa kwa kwandi mama vimbi alapa
kwa mula imwe ine yawe etime kono kwa mula imwe
Ameishia konko mukolo na suminai Nimulamba muli mukolo na suminai Ifila mbana leli na mwali mkutai Havana njavale seka mbaba mkutai Parwa sala paline ine ine ukupele chukwa sala poine ukupela bana sala poine ukupele chitwa sala poine ine 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 kwa mula imwe
ine yawe
mula imwe
Music at denhouselavier.com.